okutandikira musaza Buddu nga Uganda yegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza kawuka akaleeta Mukenenya, abakulira okulwanyisa siriimu mu disitulikiti y'e Kalungu beegayiridde bannakalungu bezze bujja mu nneeyisa yaabwe akawuka kano bwe kabaako okumalibwa amamiima mu Kalungu. Siriimu ekalungu mu kiseera kinaali ku bitundu 8 n'obutundu 4 ku buli 10 era musawo Namugwanya Irini nga emukwanaganya ow'enteekateeka y'okulwanyisa Mukenenya ekalungu agambye nti nga twefumiitiriza ku bulwadde buno bannakalungu basaanidde okujjumbira enteekateeka zonna gavumenti zeetaddewo okulwanyisa Mukenenya.
Bannakalungu, tulina okwettanira enteekateeka zonna gavumenti zeetaddewo okutangira akawuka kano. Era tulina okwezza obujja mu neeyisa mu bantu bonna, abaana, abavubuka, abakadde, abafumbo, fenna tubeere nga tuli ku mulamwa ogw'okulwanyisa buli gwola mubulire kamawulire agakwata kwetangira akawuka ka Mukenenya, kubanga amawulire amalungi nti ko tusobola okwetangira.
Musawa Irini Namugwanya mu ngeri y'emu ajjukiza abazadde ku buvunaanyizibwa bwabwe bwe balina mu kutangira Mukenenya mu baana baabwe naddala mu biseera bino eby'oluwummula ebirimu n'ebikujjuko eby'ennaku enkulu.
Abazadde tubakubiriza, zadde gwe asooka n'asooka kuwulirira ku gwe ku bikwata ku Mukenenya, kyo tekijja kuba kirungi omwana atuulirire wala yadde kusomera luwulira. Abazadde tubasaba mufiseeyo obudde abaana tubatuuze tubabulire kawuka ka Mukenenya basobole okugattako kweyo information gye bafuna ne mu ssomero.